waliwo ekiruma ye mugoro okuyita kwe kukuyita ku mbaga nogaana okugenda nategeka nayita bantu be abangi abagabule kiruma nnyo kiruma naye kuno tosaanye kubulayo werengera
tulengere ebifo byetegese wetulituna munaffe omugenyi omukulu ye kabaka yatonda eggulu n'ensi abagabuza tegese bangi abalituwa ebirungi byonna abagole be katuli bamozi tali mbalinda tulengere ebifo byetegese wetulituna munaffe omugenyi omukulu ye kabaka yatonda eggulu n'ensi abagabuza tegese bangi abalituwa ebirungi byonna abagole be katuli bamozi tali mbalinda 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 Abagolebeka tulinga mwami tarimbalinda.